yino vaasi eri wano nabagamba erimu okulaga nti it's not about Adam. Adam it's just a rapture, it is a shift. Because waliwo vaasi eri mugundi. Is it Romans? Ndoza si Romans 1:4. So soma ng'olaba Katonda yatonda ensi, yatonda omuntu ng'omuntu ng'ensi tennaba kubeerawo, nga Katonda bwali bwe yakola omuntu. Even Jeremiah. Is it Jeremiah? Yes. Chapter 1 verse 5. Nakumanya nga nabakubeera munda nnyo, ne nkubumba ne nkuteeka ne nkufuula nabbi w'amawanga gonna. Era nga tobitegeera. Kati no engero. Endagaano nkadde. Engero essuula emu. Essuula 8 22 agamba bw'ati, Mukama yantonda ku ntandikwa y'emirimu gye, omubereberye w'omulimi gwe ogw'edda. Omubereberye w'omulimu gwe ogw'edda. Omulimu gwe ogw'edda. Listen to sounds and signs in the Bible. Wali ogenda ku TikTok. Wali omuntu atera okuntagira mu TikTok, simumanyi. Erinnya lye yanimutegeera. Wali ogayi agamba naye Katonda yalisoose kutonda muntu. Then bino ebintu byonna byonna n'abiraba, n'abeera ng'omujulirwa. Naye lwaki gwe yasembyayo ku lunaku lw'omukaaga? Kati amazima gavaawa? Yiino. Engero ssuula ey'omunaano nyo lwabiri mu bbiri. Mukama yantonda ku ntandikwa y'emirimu gye. Kitegeeza ku ntandikwa y'okulowooza byonna byagala okukola. Naliwo. Abirimusa egamba. Nateekebwawo okuva emirembe n'emirembe, okuva ku lubereberye ensi nga tennabaawo. Before any formation, waliwo. That's why Genesis chapter 1 verse 26 it says, awo Mukama n'ayogera nti tukole. Some are so new souls, wanabagamba twasoma ku myozi emipya, emyoyo emikadde nabisomesaako wano. Abamuli bapya naye abamuli bakadde. Chapter 24 egamba, najja tewannabaawo nnyanja wadde ensulo ezireeta amazzi. Naliwo. 25 egamba, ensozi nga tezinnaba kusibwawo n'obusozi, nze nabusookawo. 26, Katonda yali tanatonda nsi newankubadde ennimiro wadde enfuufu embereberye y'ensi. Naliwo. Before even Adam, waliwo. Adam is just a shift, it is a rapture. 26, Katonda yali tanatonda nsi newankubadde ennimiro wadde enfuufu. 27 egamba, bwe yali abamba eggulu, naliwo. Bwe yali assaawo enkulungo mu buziba bw'ennyanja, naliwo. 28, bwe yawanika ebire mu bbanga n'assaawo ensulo ez'ennyanja, naliwo. 29 egamba, bwe yawa ennyanja ensalo yaayo amazzi galemenga okubuuka ensalo zaayo, bwe yalamba emisingi gy'ensi, byonna naliwo. Kyobula we can decode the Bible. Abamu fetwaliwo mabegeeri before Adam. We know this. Before that shift, before that rapture, twaliwo. Tetwafa. Abamu twafuusibwa bufuusibwa. Kade wompakanya. Soma 30. 30 egamba. Kale. Nze namuli ku lusegere. Ng'omukoza. Era bulijjo yansanyukiranga nga ndigitira waali. chapter 30 egamba kale nze namuli ku lusegere ani Katonda kitege byonna bye yakolanga namuli ku lusegere nga ndigitira waali ng'ennyana okuligita manya oku abankiyita era mumula obuzi obuto obuzi obuto bulabubukabuka kwe kuligita okwo kuligita ng'ennyana ennyana erigita ebukabuka n'ezannya n'ogamba egenda kutta omuntu naye ng'ebeera eri mu kuzanyazanya
yeyo verse
31 nga nsanyukira ensi y'emirimu n'essanyu lyange kwe kubeera n'abaana b'abantu. Go and read that verse.